Asikhoqe thina bekunendumezulu yeMandela African Boxing Cup la sibone khona ompetha bangu 25 impela bechonya uphaphele gwalagwala yonke into ibiyenzeka International Convention Center la obekubungazwa khona negalelo neqhaza lika baba uNelson Mandela. Kanti ke siyazi ke lezi impi lezi bezisiza iSouth Africa ukuthi nabo benza amalungiselelo. Siyazi ukuthi sibheke lapha kuma Olympics ngokuhamba kwesikhathi. Asikhulume no president weSanabo ubaba uSiya uSiyabulela Mkwalo. Baba Mkwalo, asikubingelele emsakazweni uKhosa FM.
Asibonge, asibingelele babumlife, sibonge ithubo siphalona, sibingelele abaleli boKhosa FM.
Monga kugibela nje stage ungamemezela ngokusemthethweni uthi niyazishaya isifuba, ihambe kahle ngempela iMandela Boxing Tournament.
Sishaya isifuba babumlife ngoba konke kuhambe kahle, zange kube khona lutho obeyizikhalazo ezingako ezivelile kubahambeli bethu. Nohlelo ebeluhleliwe elwenzeke ngendlela ebehlelwe ngayo, nengane zethu ke siyiningizimu nazo zathengisa iphini ukuthi nazo zikhona kumncindiswano. Konke kuhambe kahle kakhulu baba Mlifi.
Nansi into engiyiqaphelile yangithusa, iDRC isiphakeme kangaka kwiboxing ngoba iyona ehambe namagolide amaningi kule tournament. Kanti kuhamba kanjani? Ikhona ngempela iboxing lapha iDRC?
Ngingathi usebenza isu abalisebenzisayo babulife ekusadinge ukuthi thina sibuyele kulona esasike salisebenzisa ngaphambilini, la uthola khona ekuthini ukuthi amabhokisa wabo ahlala kakhulu namasosha. Mangaba esihlala emasosheni kumakhempu okanye kumabhesi omasosha, ila athola khona i-training malanga wonke. Mhlawumbe uthola ukuthi bathena kathathu ngosuku, baphila njengamasosha. Bese ke uthole ekuthini ukuthi mangaba behlangana nengane zethu, ingane yaseNingizimu Afrika mhlambe eyiboxer laseNingizimu Afrika mhlambe elitrainer kanye ngosuku ntambama, bese ubona kuthi ukuthi silinganiselo sokutrainer silingani ne equipment abayitholayo kwicamp ayifani ne equipment ingane yethu enayo la eChesterville. Mangenza isibonelo bese uthola ukuthi umehluko ulapho kwindlela strategy abasebenzisayo baba Mlifi.
Enye into yosihlalo engicabanga ukuthi ike yathi ukukhathaza nakuthina abantu abakwi-boxing singazitholi nempendulo, mhlawumbe ungasicacisela ukuthi akusilimazi yini ukuthi kule tournament bangabi khona abashaya isibhakela la besibafunayo esingathi sizobe sigabe ngabo kuma-Olympics abangazange babe yingxenye yale tournament? Mhlawumbe nina nusanaba nicabanga ukuthi kukhona la sishake khona seNingizimu Afrika?
Mlifi, ngingasho ukuthi kuyiqiniso ekuthini ukuthi kube khona okwenzakalile okungasilekeleli nje basilungiselela kwama-Olympics, ngoba ngesikhathi senza umhlahlandlela olungiselela ama-Olympics sithe sifuna ukusebenzisa ama-All Africa Games ebekhona ngo-March ebeseGhana, bese sathi sifisa ukuphinde sisebenzise yona iMandela as indlela elungiselela ukuya khona kuma qualifiers azobe engo end of May beginning of June. Baba khona ke abangakwazi ukuthi babe yingxenye yayo iMandela ekube yisizathu ezihlukene ke kuwona lo mabox ekushayileke kakhulu, kodwa ke siyathemba kini ukuthi kulaba bakhona ngoba bakhona ababhekiwe kodwa kukhona nje engababiza ababili ikakhulukazi uLusizi noSogcwayi abangakwazanga kini ukuthi baqede umdlalo ngesizathu sokuthi babe namakhadi abenze kuthini ukuthi odokotela bathe babangakwazi ukuthi baqhubeke. And ke abe khona nomunye uMasamba naye odlale kahle kakhulu esithembe kuthini ukuthi ibone sizokwazi ukuthi siyogadla ngabo kuma qualifiers for ukuthi sikwazi ukuthi sibe ingxenye yama Olympics siyiNingizimu Afrika.
President Sobe, sithole ithuba siyixoxe kahle le yama qualifiers, sengiphelelwe isikhathi. Ngifisa ukuya laphana nje ukuthi ithini memorandum of understanding, isithini ivumelwano enizenzile nabe international boxing association ngale tournament, ngoba ngiyacabanga ukuthi kuningi nani enisazokuhlalela phansi nikubuke ukuthi kuyanisebenzela noma kunisebenzeli, kodwa ukuya phambili le tournament inaliphi ikusasa la eNingizimu Afrika?
Le tournament bomlifi angisho ukuthi ukuthi inekusasa eliqhakazile ngoba sivumelene ngokuthi ukuya phambili sizoyihosta njalo ngonyaka, kodwa ke indlela esoyihosta ngayo sekuzoba i-Champions Night ezokwenziwa nje minyaka yonke, bese sikwazi kuthini ukuthi kuyona i-Champions Night kube khona namabhokisa njengoba sowazi thina ukuthi ke kube khona amabhokisa ka-amateur kube khona namabhokisa ka-professional and angisho thina ukuthi ube khona ubaba unhlanganiso kuwona lo mncintiswano ngoba kukhona nobudlelwane obukhona phakathi kwethu no-boxing South Africa. So sizama ukuthi ke lo budlelwane ke sibu-extende to i-level ka-international la sikwazi khona thina ukuthi kube khona amabhokisa ka-amateur kube khona naka-professional kwisiti esisodwa.
President, asibambe lapho sobuya esikhande esinye isikhathi ngoba kumele siloku sixoxa njalo. Singaxoxi mekuzi IBA kuphela nje. Kufuna thina nawe sihlale sixoxe.
Hayi njalo baba umlisi siyajabula ngethu kwenisiphelona baba.
Danke siyabonga kakhulu ke uPresident weSanabo lo besikhuluma naye emsakazweni Khoza FM siyabulela mkhwalo. Ukuyibona kade bebambisene nabe International Boxing Association kunale tournament ebonakala ke inesasasa elikhulu iMandela Boxing Cup ebikade ICC besikhona uJoe Hudlu besimele sinika bukhoma lezimpi kusukela ngomgqibelo kwaze kwaba isonto.
It's Prime Time Sports. No Victor Mulife. Khoza FM.